Chonga la botinho na fala Mucho week mwezi na kupa kumidara Na subido pia ola wala Na napiga ni melody Well what's up D oh yeah Mbono mepote kwenye ngoje Mr. Po MJ Jeji jeji squeeze ndani ya kumidara yeah
Kila siku bibi Mwana mke vipi Watafuta nini Na sababu gani Benzi hili sili wezi Limeka kiwi Mahaba mwisho wa mwezi, mwisho wa mwezi hey, hey.
Dona kumi kila siku,
kila siku.
Saishi ya kumi piku,
kumi piku.
Abigiwa nani, nikuliza bohu jaju Starehe ni kila siku, waishi ya kumi busu
Waenda
na nani, nikuliza bohu jaju
Tira, tira, tira.